rongo mai ana koe? Ai, tēnā anō koutou e whakarongo mai ana ki a ko. Gurley Clark tēnei e kōrero atana ki a koutou. I tēnei wahanga kei konei tākunei kai kōrero tana ingoa ko Mere Simon Te Rito. Nā kamutu e whae anō, e mahi ane, noho ane, konei i roto anu i muri whenua nei kamutu ko Hangaroa. Tāna me ngā mokopuna katoa kei te tahataha i aia mō tēnei wahanga o te rā. Kamutu e hoa mai, whakarongo mai kia māua e kōrero ana. Tēnā koe, Mere.
Oh, kia ora whae, Kiri. Kanui te mihi aro ki a kiri te atanei, tēnō ātahu e te rā.
Ai, ai. Ai, ngari te mea hoki harukou te rā e puta mai ana kia tāu e tēnei rā. Ngari te mea pai e paki ana a muri whenua, ne?
Ai.
Tēnā te mea pai, tonu. Nā, e hoa, i a koe noho mai nei kone i mua i au i roto i tēnei teihana o tātou o te hiku. Me kōrero tāua ki te āhuatanga o te Matariki Exhibition kamutu i mahingia tēnei mahi i te tai tamariki o te rito i Kaitāia. Hina, māua noe e whakamōhio mai ki te iwi e pehana te takoto o tēnei kaupapa.
Mihi nui ki te whānau iwi katoa o te muri whenua Taitukerau. Ka mihi nui aroha ki te kohanga Te Rito. Aroha mai. Ka mihi atu ki te whānau i Pawaringa. Haere, haere, haere ki te rangatira Papa Jim Herbert. Haere ki te kainga tūturu. Moe mai, moe mai, moe mai. Kurino, ka kōrero i te Matariki. Tēnō miharo te mahi o ngā tamariki katoa. E hari ana ki te Te Rito. Pai ana te mahi o ngā tamariki. Puta mai te the stories of Matariki.
Ai.
I urge anyone in Kaitāia to go and see the exhibition if they are able to. It's showing now down there at Kitata or the Dump. Can't even more hear the road. Opposite the school.
Aye.
If they have the opportunity to go down, it's worth seeing. I did explain that it should have been at Te Ahu, where all our whānau in Kaitāia, Haere mai ki te titiro.
Aye.
The beautiful work of our tamariki katoa. Tēnō miharo katoa. Story about the stars. We even got a waiata that we might like to sing.
Ai.
Concerning the stars.
Ai, ka motu e moatu i tēnā tō waiatanga e Mere. I aha te hihia o ngā iwi o koneki kia mōhio e te hohunutanga o te Matariki, ne? What do you want the people to know about the importance of Matariki?
The importance to me of Matariki is about new beginnings. Nā āhua i roto i te tinana,
ai,
te wairua, te āhua o te tangata. Knowing the signs of the universe, climate change, sustainability of all our resources out there, gardening, knowing the Māori calendar, when is it good to plant our kai, planting, even going fishing, looking after Papa Tuanuku, and all the things that pertain to sustainability of all our resources in Aotearoa.
Tēnā koe, Mere, me wenei kōrero e whakamōhio meina ki a tātou. Mere, e pātai anō tāku ki a koe. Kamutu tēnei pātai. Pātai e pēne ana te takoto. Matariki tahi anō a tātou ka tino mōhio e E mahingi ana tēnei mahi o tēnei kōrero e te kōrero kupu matariki. Tahi ono tātou ka rongo i tēnei mahingi ana. Ngari ko mōhio kewa tātou mātue nā mua mua rāno e mahingi ana wēne. Ngari tahi ono ka rongo e pēne ana te matariki, ne? Ai.
Kia hau, matariki mata, meaning
the face. Ai. Aye.
Matariki, seeing ourselves up there in the stars.
The stars. Oh, kia ora mai ano. Ai, kia ora mai ano, mere. Nā, ka pai. Ka pai ki te rongo tu ia koe e whakautu mai na ki tēnei kupu te matariki, ne? Ai,
ka. A new beginning, it's also about the Māori calendar.
Aye.
We recognise matariki as our new year.
Aye.
Te tauhau.
Aye.
The beginning of a new year, new beginnings.
Aye. Oh, kia ora.
Challenges, what are we going to do this year?
Aye.
What are our plans? What are our aspirations? How can I look forward to the future?
Oh, kia ora mai anō. Mere, ka pai ki te rongo atu i tēnei kōrero ia koe e whakamōhio mai na ki te matariki exhibition me ngā āhuatanga e pāna koe ware ware ko te wāhi tēnā. E nā huangianga mai anō te wāhi e haere ana mō te matariki. Koe kei hea i kaitāia.
E noho au ki Victoria Valley, Mangatai.
Ai.
Taku tūpuna e noho ana ki Ahipara.
Ai.
Me Herikino hoki.
Ai. Ngari mea tunau kei hea te exhibition e ia.
Oh, the exhibition.
Ai.
It's at the Te Rito.
Ai.
Which is opposite Pirates. Dump
ki reira, ne? Oi. Oh, kia ora mai ano mere, pai ano.
Nā. Mihi nui nena tamariki, ka rangatira a pōpō. We have to embrace all our tamariki. E haere ana ki te kohanga, ki te ECE, whatever.
Ai.
Our tamariki are so clever.
Ai.
Tino
kaha. Mōio, ne?
Mahi, whakapai, te whare,
ai.
Na mea katoa.
Oh, kia ora mai anō mere. Nā, ka moko tāu e hihana koe, ono kia tolu ngā miniti kia koe wāhi waiata mai.
Ok, waiata mai. This is our tamariki waiata. Waiti, waitai, wai punarangi, te pua nuku, te pua rangi. Uri rangi matariki hiwa i te rangi, pahu.
O, oh, kia ora mai anō mere, ka pai ki te rongo atu i tō waiata mō tēnei rā, mō te matariki nā e hoama, ko rongo koutu i a mere, Simon Te Rito e kōrero mai ana, ngā kaupapa mō tēnei. Nā no reira kia koutu e whakarongo mai ana, kia ora mai anō ki tā tātou kai kōrero kia mere. Nā no reira tēnā tātou i runga i te āhuatanga, o te kuaka mārangaranga kamutoko Gurley Clark tēnei e kōrero atuna kia koutou, whakarongo mai ki ngā kōrero me ngā waiata pātunei rungo i tēnei taihana.